Kawayo Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Sakirabe heedibe on e jam hande alal bare noga e go lewru septembre 2016 Ousmane Niali pul wondo kabaruji do no jire wonto oggi jande to on kumpitata wiide Mali ana watta ni hakkila rabugul o nyaw noddirde do valle de rif ciagal ko on nangi ko bado cappande nayo le leedi Niger nyaw o do woni seeda tan woddi e Mali warebe menaka kolli wiide nyaw o won hedde kerol Mali e Niger be kolli wiide be gondi famminde himbe gombe hedde kerol leedi faande to e makko golleji batu sappo e gobo fedde jokkinode kaldal aljengal fuddi beta hande bamako o batu ana wonde waede wattumo walde wodi wadde hakkunde gube cinnyinde kaldal gal majere wadama beta ko o bamako faakidal warta e lamu Mali gadbe majere nde ana jidno hokkude ambassadeur France o windande ka o jabay be jottomo yidi woni sembe kabaruji de hande bismillah modo hedaade sijo tamani Mali ana sebani hakkilo rabugul o nyaw noddirte do valle de rif ciagal ko on nangi ko badoto cappande nayo neddo le leedi Niger nyaw o ana tenta baraden wuro wongo le region menaka hedde kerol Mali en Niger fabe duro den famu kedden Ousmane Diko
ana bado lebbi didi hande nyaw jonte tuino ana wondi e bonnudo hedde kerol Mali e leedi Niger yo dun si nyaw noddirte do valle de rif nango dabaji bawdo du rabade yimbe mo nangi arano andanado odu yo ila puddo lewru utundu hande no ana bado yimbe chapande nayo be nyaw o nangi do kero lakunde de leede didi e wi ministere challal leedi meden ko longini RFI nokku do nyaw o buri fu rabude yo badangal kerol Mali lewru cintabaraden le region menaka yo egga hodabe fu nyaw o buri nangude e wi RFI ministere challal leedi Mali kany e walde aduna draninde challande dum MSF wondube e gollude ton neli hejabe mu en batan mudun yo andande kabar on wori le region menaka o fawarde dabareji fa hebalon jogala jawni do pati o rabo hewbe rabo gol nyaw bieto do valle du rift o na lato so yari kosam na anyami tew dabaji di onangi fawarde hibondirde majji
lamun koobe lamun menaka kolli wiide nyawnodirta do valle de rif o won hedde kerol Mali e Niger be kolli wiide be gondi famminde himbe gombe hedde kerol leedi ndi fa keba faamu kabaru e nyaw o yalane keba rentude koy mube Dawda Maiga gouverneur réseau menaka kede ko wi Adama Amadou Haydara do faccitango mumin sendebu
gollirde kumani do cellala le menaka neldi asawere bettido gollobe mu en le kerol tamaletta inshallah lan e andera bukan fabe pamina maroobe dabaji do faratiji pawidi do nyaw no dum rabirte buri fu hay budde dabaji iwoji kerol leydi ndi sabide ana wawi tawede dabaji di ana jogi nyaw o mido wondi dum e hokkude kabaruji do radio ngaji salam maroobe be keba famu ko nyaw o wonani wattu joni maroobe be ana li sahal leydi ndi kabe ngala le furnange ton focci kerol Niger no dum latori fu min pamiri maroobe fu gombe le kerol Niger no ben kani sakkade nyaw won maroobe koliti wiide be nani halamu kabe anda ko nyaw o wonani denno be wattani dum hakkile kanyi be ben jokki wajuuji di eden kani sellude ya warta dabaji me de leydi Niger kanyi haybude dabaji iwoji Niger
Ministre ndarani do kabaru cella bibbe mali on holli wiide o nyaw noddirte do valle de rif wala le leedi mendi fa be dro don famo do baye jewde di kabaruji fu do be mala men page Facebook et Twitter studio tamani batu sappo e gobo fedde jokkinode kaldal aljengal fuddi beta ko o bamako o batu ana wonde wadede wattumo walde wodi wadde hakkunde gube cinnyinde kaldal gal wonjutobe yogamene kolli wiide mila yalla dewral ana wada leengal leengal kawrital do kabaru daranade kabaru jikidal wi mabbe leede pabotode de kani daranade fa gube de ndake batte rafinde na gondo le leedi mendi lam o hani hinnade golleji kaldal e kawrangal no gasirta e wi mabbe kede ko maitre Abdourahman Ben pour Halidou Fochitango Mohamed Samasiko
je pense que l'intérêt de la population est
hakile am sunna fa jamare de woni fanda seraji di woni pamata di ana hani be dawtoro dum sala be wajimbina gube kaptoje de jabana golleji nangugo kabarde mabbe kanya dakagol min jabani sifa golleji di bangal ko wodi ko ndano dum gastafe wakandi lam o inni golleji talkurundu wabana jukki wadde sogo mun en yoni ko be doro dande mabbe be kalam gonga be kullita dum andiya mabbe kedde annaru o be anda wide kala ko gollata joni ko yo batte nafa jimbe le sahal leedi ndi ndano soni imade talkurundu mawata kebe de joni min jappan golleji talkurundu sabe min jeta hen nafa bangal yimbele amen so ni dun nafata yimbele sahal leedi ndi yonay ko dun jokka gollede wana hono ni mi joganani dun anniyaaji bundi ka so dun jokki gollede ni mi lay feesu dun wawna kabaru denagu sahal leedi ndi ibbe leedi malli ngombe kidal be ngeesi torra fuf batte de do gube kaptoje to tumbudu ton neddo wawa fe wodade ngal wurande e kilometri yogaaji gawadu non wurri denno an haani be do yimbele wajibina yobude kaborde de na ked adnar ndu wala bawde wajibinde de do gube e njopude kaborde de dum ko jimmi famude denno so be jogi bawde mudun ko dun sabu be nawtata ko dum
fedde sippe ande yurifitege nattile gubal e menela ngal dum woni ko be kolli wiide le yontere nde e wi horebe fedde nde nattugul mabbe le gubal ngal wadan faabe gollida be darano kabaruji jamare nde camion go to nabannodo civil en nabbido bombore hedde abey barale region kidal yimbe jeego barmi yonki ka fu heddaake hen fedde darani ne leedi yan ka ku mali wadi majere beta ko imagol mabbe franci darano fa kidal warta e lamu mali majere nde fuddi monument de la paix timmi damgal ambassade de france ngadbe majere nde anajidno hokkude ambassadeur france o windande ka o jaba bisiminde be imirana kilu mayga landondir e mohammed mayga goto e walde nde kede ko halidu foccita ousmane dikko
ya un jeu qui est la
wahila kamen pa mali do kabaru kidal hono warbe walde mali be kedde e do garanga mu e se notade pati njalta e do lawol nota gongol se tawi de france wari le mali donde yofa faabo bibbe le ndi yofa faabo du ndimagu mali denno hedda e do noone mudum men tagi tigi yo le lam kidal tan woni do desol mali wilwiltata men kalda e faabo tobe aduna be yoni ko desol mali wilwilta le kidal ko yaawi se tawi wana dum woni anne mabbe du be banta kaaki mabbe e yoppide malin ko fa kebe na hore mu e jogala wala be e potaki nadu wonko be ciudi e dey aneji golle gawo bantama tumbutudu bantama ko sabis kidal bantataake yo france tam ballude en bantude en kuje wawi notade gollandogal
ki doit s'expliquer
bato fuddi illa kenyano bamako do do dabare demal mambari no beydirto leleede imade dunke ande mali burkina kawri e o batu projet duubi didi fa kebal mambari beydo imo itti jawdi mudun ko yaata milliyoji chapande jeegon e jetti fa kede ko landandirmi e dawda naite horejo golleji mudun to burkina to
kawol tano yuma e Burkina Faso men dewri ngadi projet goma na wi projet de valorisation de variété de maïs au gouvernement dans l'espace yuma fa mi ngala lancer projet on Bamako ga wara ma lancer fu denka mi de mbawi bamne golobe fa mi ngala be nyara be le gese men ikintina be no hono golle ni yarete marobe dabaji du wonhe chotobe dum kamanaade dum wonhe arande kay fuddama le Burkina Faso takiti min beedi Mali e Niger do yaade hitande waro Mali dum bama dende didi beeda Niger dum bama dende didi beeda fa dum fu hibbo e leedi jetti
famaydeji sukkabe famarbe sabi u alla iude be lebbi tati yaade duubi joy buyto dum wonno dum golleji mudum wondi e wadede dum fuddama ille 2012 ko tiala bato mudum fuddi handen faabe kolla golleji ngada nodi ko jabbi kanye golleji ngada de hitande hikande o projet duubi tati ini ed itti jawdi mudum ko yaata milliard ngaji jetti dollar Mariam Koulibaly landondiri e docteur Seydou Fomba kede ko halidu faccitango mumin sendebu
den stratégique a été recommandé par
le dabare ko OMS jo ini gila mars 2012 yo chafaje sauroje e chakkoje nyawuji chafaje de ndokete lewru fu le lebinay dabareji dimi gollirta yo didi arande rende yo jo inde yimbe dokkobe ledde noku goto dido berende yo yilade so tawa yimbe le gallem o woni dabare neddo batte ko heewi janyeli chelal nogay e didi kebi ledde de wattuji didi de jab gongola ana baddo sukabe ujunaji teme jenayo e chepantinayo e jenayo kebi ledde janyeli chelal tati goni do mi jabbiri de tati do sukabe ujunaji teme didi chapan joy e didi kebi ledde ele janyeli noga e tati mi jabbiki de koyde nay yo dum woni ko yida hokkude ledde de nay ana bado milioji ujunaji teme joy sukabe kebe ledde de jabbugol
o beneficier de 4 passages
Union européenne et Royaume-Uni ngoni fabo tobe studio tamani
dara wanko won le region ngaji men di debbo hamili gonnodo le ambulance le ciutad o rimi minitaji chapantati chagal sutu gongol ko naba sudu docteur nyafunke dun docteur o hollino wiide kina oppe sabi o won etit alla ka bawde alla o rimi fayo oppaka o jibini biddo gorko gondude e jallal prefet nyafunke o hokkiti kile ambulance o gollobe ses kombe do kadude di kabaruji handen ka kedde hedade yewtere nana yeso.